mim wul ma mim wul ma mim ba fatima kon mu ñaaw
wul ma mim no wul ma mim
la 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 la
wul ma mim ba fatima kon mu ñaaw
wul ma mim bayran wul ma mim bayran jop wul ma mim ba fatima kon mu ñaaw
wul ma mim
la 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 la
wul ma mim ba fatima kon mu ñaaw
rani salima ta bo ñawul Bayran bo ñawul mu ñaaw Salima tay am ñay bo ñawul mu ñaaw Lay lay la la bo ñawul mu ñaaw fu mané
Wul ma min
Lay lay la la lay lay la la
Wul ma min be Fatima
ñere ay ko du mar Wul ma min Ay ta wul ma min Wul ma min ba Fatima jaw ko mu ñaaw
Wul ma min Wul ma min
Lay lay la la
Wul ma min be Fatima
Min papa te ma kon mu nyaaw
wul ma min